hardest DJ straight out of East Africa. DJ 38K maze usibanduke kwenye mix zake. Ni noma.
Mi amor. Temo. Oh baby. Mon amor. Hakuna mwingine kumsikia kwenye masikio yangu. Hakuna mwingine kumuona kwenye macho yangu. Ni bebe, ni bebe. Hani, nishushe mabani. Ni gege, ni gege. Mikoko tabani. Hey, ah, mi amor. Nikute jina gani, baby. Hani, jina gani mahabuba lazizi. Mon amour. Oh mon amour.
Kimamba on the beats.
Hey, hey yeah. Baby, hey.
Moyo ni vonika never seen before. Unavyonipa never seen before. Wengine wanini. Oh la la la. La la la. Never seen before. Tewote mpaka kifo. Madunga embe wanini. Oh la la la. La la la. Kwenye joto ni pepe. Kwa baridi ni kumbate. Kwenye mvua ni kinge.
Shushe mabani. Nigege, nigege. Mikoko tabani. Hey,
mi amor.
Nikute jina gani, baby. Hai,
mon amor.
Hey,
mi amor. Nikute jina gani mahabuba.
Sous-titrage Société Radio-Canada. hasira, bado nanichukia, bado na kinyongo.
DJ 38K,
moyo wako ulishazira, bado naninunia, hivi bado na usongo. Kusema bora tuachane, ndo kauli inaniuma, kila nikikumbuka sitafutane. Sikujua narusha jiwe, ndege ukapeperuka. Tusijuane, nisema kwa sina, naona najua tusinitukane. Namba yangu nyingine usijefu. Sipendi tuchukiane na ukua, kila nikikumbuka zamani. Sisemi turudiane, najua kwa ni ngumu haiwezekani. Ila want you to know,
tupigane kesho tukosane. I still I'll fall for you, I will fall for you. Ata maneno waseme watupiganishe mimi nawe. I still I'll fall for you, I will fall for you. This love is unbreakable, 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 unbreakable. Our love is unbeatable. Unconditional love, baby. Unconditional love. Nakupenda unconditionally, baby. Unconditional love. Kwako nafunga break, ni wewe tu ndo nanipa city cake. The way you high me like marijuana, asemi lele zitutapenda na yeah. Oh I love you love, no weather can stop this love. Forever wanna be your baby, can you be my only? This love, unbreakable, unbreakable, unbreakable. Our love is unbeatable, 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 unbeatable. Unconditional love, unconditional love. Nakupenda unconditionally.
Hey my love, uzuri wako iko imeza ko na changa. Ninavyokupenda uko peke yako, wala hakuna mwenzako, yani nimewaiwa. Umenishika kinoma utamu wako, halu watende ushowareli kigoma. Ni mwenzako popote twende, kishapendeza kisima na maji yako. Nipe kikombe nikushushie sinema star wako, movie liende. Sura yani kama umechorwa mrembo, ile mikito yako ya tembo, ya tembo, ya tembo. Basi umenikombolela kumbo, kwako nimesha devela zombo. Si utaki umbajela nombo, nombo, nombo. Baby uko dopu, kulinda milele faraja yangu. Nitake nini hasa, kwa nini niwachungulie wakule na wendo wangu? Nataka niwe wako leo na kesho, nipatayo kwako ni confidential. Sitokuachia, usiniachie. Na vionjo vyako kweli kipoko, kwa ujuzi wako sitowi popo. Ning'ang'anie, usiniachie. Umejaliwa sura uo, yani kama umechorwa mrembo. Ile mikito yako ya tembo, ya tembo, ya tembo. Basi umenikombolela kombo, kwako nimesha devela zombo. Si utaki ubajela nombo.
Shangai kipenzi changu, wajoko tofauti na wale wanonijaza asila ndani ya moyo wangu. Na wambia tuwezi kuachana, eti baby unaonaji? Watu wakiwa natusema si tunaongeza maaba, kasi watanunaje dia? Mana kila nachosema kiwezekani kwa sasa. Nikona uwazuri hili linaongeza mapenzi, kile unatu na usingewaza. Kuna kitu siwezi sahau, upende kwengi ilusi waze tu.
Watawezaje
kulivunja ili penzi?
Watawezaje
wewe na mie?
Watawezaje watawezaje?
Yani wewe wa mie, kwambie utulie. Halali yangu mie,
for more information and bookings call 0700 515 717. I'll see you.
Na basi kona cheka cheka, unangata kidore mwenzio kwambie. Na pondo unaniteka na kuwa mpole kwambie na mie. Na vile mtaratibu unaifanya siangai, kabisa unantibu, unanilinda nsizorike. Nakubali moyo wangu nakupa chukua, kuhusu mapenzi hilo we unajua. Umeniteka shambilika hajawahi pungua raha. Kulivunja ili penzi wewe na mie.
Nilikuwa wapi kwinto wanadamu. Yani dunia kumbe tamu. Nilikuwa wapi unanipatia mana. Nilishagalia sana na kujikatia tamu.
Sasita
akasaki
nije muhika
akasaki
uto kujikomentisha
akasaki
nitumisha vipicha
akasaki.
Hey, mwambieni mwambieni
mali yake shaliwa.
Aha, apunguze kampeni
imolisha chukuliwa.
Mambo mengi mama, we peke kondo na nipaga fura. Yani ata useme we ubaya zaidi ya pacha kwangu, yani ni mimi na ye. Wendo kuba langu, sili yako naijua mie. Tena kila kitu changu, frazo te unanipa mie. Oh baby, koko nimesha salenda. Oh baby, kila siku nda kupenda. Oh baby, ukikutana kwa kitanda. I love you, I love you baby. Mbaka nyumba tutajenga, rozi wa ume wajila. Oh, nimi na wewe tukilara. I love you, I love you.
Choka tukalale. Wanasema hatare, lakini mimi nimekubali. Kilele ni ndo pale, basi tupike sare sare. Shika ndizi tushare, nikuvue kama kambale. File hawa kumui, wakere komadui. Hawa nafiki, watajua wajui. Ukiugusa mwili wangu na shituka moyo ba. Penzi wangu, nishike sije nikaba. Kama mvua na mawingu, kama mwezi na anga. Sina jambo, kwa jinsi umeni kama ta. Sina usini penge tidochu.
Sugar, sugar, sugar.
My life is nothing without you.
Sugar, sugar, sugar.
Toshe pugo gaga. Na vile umejitanda kwako baby shadata. Na mapenzi ya kweli swa kuzu. Akama namba nakupa, wengine matapeli lo naju. Domara shape, yani Kenya mwezi baby nkupero. Usiwape mwanya wakuko, mana mtakwama nawe. Mtakwama nawe, uendo wangu maibu.
Kata, sokota. Fanya kama unaipepeta. Kata, sokota. Fanya kama unaipemeleza. Kata, sokota. Fanya kama unaipepeta. Kata, sokota. Fanya kama unaipemeleza.
Nataka kongeja kwa mama. Jongupe na banana. Tunafanana kama mapacha babe. Yani usimbwanda ukiwa kwa babe. Tatu beki ina maudeki. Yani paka mina kosa gabure. Wako naisia, baby nipigia. Kidume mibarini kwa kutazamia. Yani Kenya mwezi baby nkubero. Usiwape mwanya wakubo. Mana mtakwama nawe. Mtakwama nawe. Uendo wangu maibu.
Kata, sokota. Fanya kama unaipepeta. Kata, sokota. Fanya kama unaipembeleza. Kata, sokota.
J 38K carry your monster.
Wania e, wania o, naduku dukuroni. Wania e, wania o, nisikilize makini. Namiliki boda boda, penye nia, tunanjia bu. Kidogo vimboga mboga, najonomia, familia tu. Vishilingi, shilingi, vipanie. Come on, kopa kwa mangi. Kesha popo, tuzeba miungu tukilo. Usinyeze na familia mwendo wa pole. Nipe imani kesho tuzitimize ndoto. Hali ya tufumilia ndo changa moto. Iwe juani kivuli baridi na joto. Duni na nakusisitiza. Uweke kibubuni. Bubuni. Hata kwa debe la karanga. Ni muhimu kujipanga. Zawadi vitenge vikanga. Penzi letu kulijenga. Milima mabonde twepita. Tone usijezi mata. Juni na tone noja zolita. Dovile. Kwa penzi letu roza wapita. Mama mapenzi vipa. Analopanga Mungu la fika. Don't feel it. Wangu maibu. My love. Twende kidogo doko. My love. Kidogo. My love. Twende kidogo doko. My love. Penzi ni pempapa. Yamkini sitoi boko. Telilinda takesha popo. Tuzeba miungu tukilo. Usinyeze na familia mwendo wa pole. Nipe imani. Hali ya tufumilia na changa moto.
like a baby mama. I can't fight, I can't kill someone for you. Because I'm in a danger zone. Oh no, this feeling that I'm feeling, it's too much. I see future, life with you is so brighter. I could better sign, now you know that I'll die for you. Sweetheart, life with you so sweeter. I go better sign, now you know that. I go better sign, now you know that. Yeah. Now I'm gonna keep you funny to me. Oh my love, and the man that I'm gonna see to you. Oh my love, not to put my health, put my mia in this world. I swear to God, now may body kill to.
Reggae, reggae, I'm a bruisey. My baby, wake up and newsy. Today is our day, we'll speak a bruisey. It's our fine time, niko na mama. Tuko happy, muda wa sama. Oh baby, tell me if you happy, baby, eh. Oge joka tonde zetu in my bed. Oh, you are ugele, I don't care. Because today's fine time. Oh baby, you're my love. Baka mwisho tuwe ote paradiso. Na uzuri wako ulivyo, penzi lako kubwa zito sio kitoto. I love you, babe.
Sitamani uishi, sitamani ukatike, tusifike mwisho.
Deka mapenzi, ukitaka nikulishe, na pete nikuvishe, ninawembaka kifo.
Nimeamua, moyo umekuchakua, hakuna wakusumbua, mimi ni wako.
Chanua, na lisiache kukua, nibaki kwako. Malaika, wamefananisha, uzuri usiojificha, we wangu wa maisha.
Malaika, wamefananisha, uzuri usiojificha, we wangu wa maisha.
I'm falling.
Kunuti na kwa kesha zama, yani ni bora mtu wa
niache sitaji lawama. Nitakunywa vidonge donge donge, roho yangu usinyamaze. Usinifanye mnyonge mnyonge mnyonge, mimi mwenzako.
Terry Monster.
Umenitosha tosha, mama umeniburuza buruza, kina umenitosa tosa, sarafu umegeuza geuza. Sijui nikupe zawadi gani, ama nikuletee kidani, hapa wametupa jiwe gizani, Mungu atuepushie shetani. Penzi langu nilitete, isiwe gundu linipote, hani umebeba roho yangu, hata kama nikifa tuzikwe wote. Bebe nipe soma, sweetie, say more. Oh baby, give me some more. Yaliyo moyo more. Tuwafunge midomo, tuzidishe kipimo. Huo ndo mtazamo, tuyazibe mashimo. Bado ubani wa ndoa, tunasubiri ndoa ya halali ndoa. Sina haraka unipeleke nyumbani, hata tushinde njaa. Penzi ya naga kinyongo kajizolea, kininja ninja. Waga naga longo longo wamezoea. Bebe nipe soma, sweetie, say more. Oh baby, give me some more. Yaliyo moyo more. Tuwafunge midomo, tuzidishe kipimo. Huo ndo mtazamo, tuyazibe mashimo. Bado ubani wa ndoa, tunasubiri ndoa ya halali ndoa. Oh, oh, nimelipata chaguo. Nimeifulia
nguo. DJ 38K.
Michezo yako kinasti nasti, biki biki, heavy heavy. Mama mimi napendaga, ulivo shona kunongonongo. Ukidunga skete lafi na mechini, unanimaliza. Ukifunga dera unanimaliza. Michezo chumbani, oh inakufa, unanimaliza. Oh mama, wewe ni my sugar sukari. Ulivo zidi utamu, nikuite asali.
Topeni ni gware gware. Simindi ya fundi wa kuchelewesha. Wanda slow motion. Na wazee wa boma walisha sema niwe mama lao. Basi mindo baba lao.
$38K.
usiku silali, koma habu menizingua, zingua usingizi sipati, siku kucha najipendua, pendua na wengine sitaki. Minewe nimechagua, chagua penzi langu la dhati, minele na kuashua, ashua ni safari ya mapenzi, nataka tu safiri minawe, minawe safari ya mapenzi, nataka tu safiri mimi na wewe, mimi na wewe. Kama lako sijaonjaga sheri, kama ni mafegi, mafegi na wacha for you,
na wacha for you.
Kama ni madredi, madredi na nyowa for you,
na nyowa for you.
Kama ni ulevi, ulevi na wacha for you,
na wacha for you.
Kama ni kupati, party, party, mi na wacha for you,
mi na wacha for you.
Ni safari ya mapenzi, nataka tu safiri mi na we, mi na we. Safari ya mapenzi, nataka tu safiri mimi na wewe, na wewe.
Shike mani unashika, toto najua mambo yako wewe. Nikuse pale unakusai, toto najua.
Think about your love every day, every day. Me think about you, my baby, yeah, yeah. I used to say me utaki taki, kulisa kataruba taki taki. Now ni bamba, ni bamba. Bilu me beba kama mjaka, mjaka yao. Hey, sinisha jipanga, kukuchambu waka karanga. Wendo kiboko ya warembo wa Nairobi, wanoko wanaleta skendo, my baby. Asa chika kamata, sina matata, mita si matadata. Yao, 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 yao.
Hey, nishike, mani unashikai. Toto najua mambo yako we,
baby unajua mambo yako we.
Hey, nikuse ipanyo nakusai. Toto najua mambo yako we,
baby unajua mambo yako we.
Hey, shike manyo nashikai. Toto najua mambo yako we,
baby unajua mambo yako we.
Hey, nikuse ipanyo nakusai. Toto najua.
Mother is, I think it's funny, smart.
bang, bang.